Kati ogendo kunenya sitani na inga wea liyaku kema ya kusangawa. Nantabulirirwa bwe twaliyo nga mama leero ate kwosa badde bwa kirisi oyinza okumpa nsonga ky'omusajja kwe yafudde okukuweereza n'abaana olyoke okubesse mu kitya w'ekitoletole mu buwonya ttuntuzi bw'abakazi bajja lwaki olowoolezanga ku fronta page si buli lubuubi lwa buugi nti ebeera mpolwe omusajja yambuuzise gula ekibuuzo sajja yambuuzise gula ekibuuzo mwannyinaze be wawula bakubanja omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana kale watinkuwuula ebintu n'okataga bwe bubiina mwe wajjanga weetaba obwo obutwakereyo ennyingira kirubu bwe ngeyali nantebe wabufunamu ki omala ozisa ekibanja ky'omusajja ye bannange njagala okubuuza ani yasundanga gwe mwaddanga musamitte ng'olulala wadda na lubeere ng'ejjudde obugulo obwa uganda walagi kati wali okutwala luddawe lwaki tewagundeetera n'engoterekeeka ate kati olunno mmwe museka muki simanya olwomulowo genda babalimba nze nduyita lwobuluku bwabasunzi ng'ojja weetanga ennyongeza y'eddoboozi ekwatwako buli aseesa yayagadde eriyo n'abanyumya buli kyaba yasanze kirowoozeeko bwe twaliyo nka maama ebiwu byayagala tebibaana ddoboozi bifuutukera mu ngeri ebeesikiriza fenna bwe tusiima twefuula bayiya kanyaka n'asikiriza kwensaba omukwano kati ggwe bw'onooba okwatwa ku kutu otyo mwannyinaze ogenda okufuuka yahe byebyomukoddaani mugula byabagamba teryasagitibwa mu sekendi handi nti naawe olaba bwe banywedde n'ennamutu basanyimu ennaku z'olubeererako twala ebyokulabirako ebyengeri bwetyo fenna tulaba ebizibu obwo bwannabigi bubeera kwatabaala obufumbo sinkambi ya mulabewo ebyo byewekyanga twabirabakodda eyo embeera nange gye ndimweka nguwadda ne mukwera kuza omuntu amanyi kyali wayigaana ebyawungo kale oswaza nnyo nnyo ngamba obuyisayisa wabujjawogo wesaakulaba ku lujja lwa kitaffe onanga omukazi omwera kuzaabeera mubinyo akiryosuza emisota mu nsonda z'enjeeka nkwate be bambulula obukonya engeri eyo kuba akafaananyi kiri kuweewuweeka bannanga abantu abo basooka byabwe abantu bano basooka byabwe gwatatadde ng'awenyera onoomanya kiki ng'ajja kuwagikira mu baana atyaga kinjijinji nyini ayonsa ebyekibulira byobyemuuza kano kange kafaananeeno baakuteza olubobbo ne kakumalayo ng'ajja yaluza omwana mu musaayi mwatavanga bwatyo n'akulira mu bwebolerezi mu kkubo ly'amazima temusibwa musambu gye gyegibwatuka amawanga ne gasamala ebyo ng'omwana yatemye kitaawe ono yakutte nnyina oli yazadde mu mwannyina teri kyafujjo nga musaayi mu bwolenzereza enzaalingenyo abaana b'endaku abeera mwana wa kibi omwebolereze bamulinza lw'olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpembe kyava abiisa ati awangu mwannyinaze ate abo abaana tubamanyiggwe okyabiyita ebintu eby'olusaako abajjwa abatusaza ne mu bibanja era buli afaziikwa mu kikye akange kaakookaayaddinnya nno olujuju mpio wangu ngenda kulima wa na yekwe kunse nawe jora beka nota maso mulio gambo no vero cha okutwale bintu ngeri joro oza kwe ngene segunyu za muliro munango kufuna obufumbo mama chigeze kukutebo mulimu ukuzito werero cha gulimi tambo kukwaone kafuka karimu nukumule hebu ya mwichwari honka mama alimuanga soyo chawali jukira baba nono vya na miuma chavali kugayo ugaro neze mwe mwono vya na nite zigedezi kufuku uwero nea kuwa magezo kuno vya omsacha tayafuwa mili ya chikambugo ya kutaka chitiyo na kuwa chitiko kugenda kutikarole ya mchanga inga kunseno chora vika nudamaso buka mbono vero chia okutwale vintu ingeri choro za kwe kene sekunju za mliro ati ugendo kunenya sitani na inga we alia kukema ya kusanga wa kunseno chora vika nudamaso Chwari vintre ngeri joro za kwe Nene nsekunju za mdilo Kati okendo kune nyasitani na inga We alia kukema ya kusanga